Antis Morge, abavela kuzo zonke izizwe Gospel Publishers. Ngicela ningibonise ububi bokubhema omunye angabuza, esikunikeza impendulo elandelayo. Esinye sezono eziyisikhombisa ezibulalayo isifiso senyama. KwabaseKolose isithathu amavesi ihlanu kuya ku-isithupha. Lesi isifiso sokudla esivusa inkanuko, esingagculiseki, isifiso esingalawuleki, inkanuko embi. Umzimba womuntu awudingi ugwayi wanoma iluphi uhlobo, ugwayi awukona ukudla okwanelisayo kodwa uyisidakamizwa esinobuthi esidala ukwanda njalo, ukunganeliseki, okubizwa ngokuthi inkanuko yenyama. KwabaseKolose isithathu amavesi ihlanu kuya ku-isithupha. Inkanuko yenyama ibalwa phakathi kwezono eziyisikhombisa ezibulalayo ezibizwa ngokuthi ukuzidla, ukuhaha, inkanuko yenyama, intukuthelo, ukuminza, umhawu, ubuvila. Iqiniso lokuthi cishe wonke umuntu uyabhema, alibususi, noma lithethelele ububi balomkhuba. Izwi likaNkulunkulu lithi, akekho olungileyo. Wonke umuntu bonile futhi ukude nobukhona bukaNkulunkulu obusindisayo. KwabaseRoma isithathu amavesi kunye iqanda nokubili isithathu. Sonke sasinjengezimvu ezilahlekileyo, yilowo nalowo ehamba ngendlela yakhe. Isaya ihlanu isithathu ivesi isithupha. Ngenxa yokuthi ububi obuthile sebuphenduke umhlaba wonke, akuzona izaba zokuzitika kubo. UNkulunkulu uyakulahla ukumosha okungadingekile no okuyisono. Kungani uchitha imali kulokho okunganelisi? Kungani uchitha iholo lakho futhi usalambile? Bazikhathaza ngomsebenzi ongesizo futhi konke abakwakhile kuvutha amalangabe. Isaya ihlanu ihlanu ivesi kubili noHabakuki kubili ivesi kunye isithathu. Ukumosha imali, isikhathi, nempilo, kungakhathaliseki ukuthi kusetshwaleni, ugwayi, nanoma iyiphi enye into elimazayo ngokuqinisekile akuyona intando kaNkulunkulu. Izigidi zamapondo ezicebisa izinkampani zikagwayi, ziyinani eliqinile lokukhokhela intuthu nomlotha, imizwa ephukile nezinhliziyo eziphukile, umphimbo obuhlungu, ukuvukala kwebronchi, nokufa ngenxa yomdlavuza wamaphaphu. Iqiniso lokuthi unsumpa wesibhedlela saseLondon umemezela ukuthi abantu abangaphezu kuka kunye iqanda iqanda, iqanda 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 eNgilandi bafe bengazi ngenxa yomdlavuza wamaphaphu ngenxa yokubhema ugwayi eminyakeni engamashumi amabili edlule, nokuthi okungenani abanye abangu kubili ihlanu iqanda, iqanda 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 bazokufa kancane kancane eminyakeni eyishumi ezayo, ngenxa yalokhu. Umkhuba oyisono ufakazela ukuthi mubi. Ezinye izibalo ezishaqisayo nakakhulu zinganikezwa ezivela kuwo wonke umhlaba, futhi ngisho ne-medical stints isiqala ukuqaphela inani elibi izisulu zikagwayi ezilikhokhayo. Umuntu obhema ugwayi, ikakhulukazi lowo ohogela intuthu, uhamba kancane, nokho ngokuqinisekile, uyazibulala ohlelweni lokuwufaka. Umuntu ofa eneminyaka engu isine iqanda noma engu ihlanu iqanda ngenxa yesifo sokuwohloka, lapho engase aphile iminyaka engu isikhombisa iqanda, isishiyagalombili iqanda noma engu kunye iqanda iqanda, usezibulele ngempela njengalowo ovulela indiza yegesi, kubhala. U-Dirk Bress. Ugwayi ubulala kanjani? Abantu abaningi asebenochoko iminyaka eminingi babulawa umdlavuza, inyumoniya, isifo senhliziyo noma ezinye izifo. Ugwayi wenza okufanayo, ubulala ngokungaqondile futhi ubalekela icala. Intuthu kagwayi inobudlova enkabeni yemizwa, idala ukonakala kwamangqamuzana obuchopho okushesha kakhulu phakathi kwabafana. Akekho umfana noma indoda ebhemayo engasebenza ezindaweni zami zokucwaninga. Ta Edison. Abaguqukayo ebandleni bahlehla njengomthetho uma bengawuyeki ugwayi. Jim Cowley. Ingane ezelwe ngumama obhema ugwayi iyagula. Idliwe ushevu futhi ingase ishone engakapheli amasonto amabili izelwe. Ukuhlolwa kwesidumbu kukhombisa ukonakala kwesibindi, inhliziyo nezinye izitho zomzimba. Amaphesenti angamashumi ayisithupha azo zonke izingane ezizalwa ngumama bangabantu ababhema ugwayi abasebancane, ikakhulukazi ngaphambi kokuba babe neminyaka emibili ubudala. uTikiti, elpapa. Obaba nomama, njengababulali benzalo yabo siqu, kuyomelwe baphendule phambi kukaNkulunkulu ngosuku lokwahlulela. Ngeke ngimangale uma lokhu esikufunda kuHezekeli isishiyagalombili ivesi kunye isikhombisa, kunye isishiyagalombili kubhekiselwa ebubini bokubhema nokuhogela ugwayi, abagculisekile ngokwenza zonke izinengiso enizibonile lapha, nokubhebhetheka kodlame ezweni lonke. Cha, mabeze bazenze lapha ethempelini uqobo, bangicasule kakhulu. Bheka bangithuka kanjani. Ngendlela ecasula kakhulu ngangokunokwenzeka. Ireferensi yesiko lobuqaba lokubeka igatsha emakhaleni. Bayowezwa wonke amandla entukuthelo yami. Angiyikubahawukela, angiyikubahawukela. Bayomemeza imikhuleko kimi ngokuzwakalayo ngangokunokwenzeka. Kodwa ngeke ngibalalele. UNkulunkulu ongcwele uyawuzonda lo mkhuba omubi wemfashini, ububi bukagwayi. Abantu abasontayo bangagxeka noma ngubani olokotha abheme endlini yesonto, ikakhulukazi phakathi nenkonzo yesonto. Mhlawumbe awuzange ufundiswe ukuthi ngenxa yokuthi uKristu wanikela ngomzimba wakhe ukuba ubethelwe futhi wavuswa kwabafileyo, wakhetha imizimba nezinhliziyo zethu ukuba zihlanzwe ezonweni zonke ngoJesu futhi zigcwaliswe ngomoya ongcwele, kube ithempeli lakhe. Anazi yini ukuthi umzimba wenu uyithempeli likamoya ongcwele ohlala kini, enawuphiwa nguNkulunkulu na? Anisibo abenu kodwa abakaNkulunkulu, imizimba yenu kube yinkazimulo kaNkulunkulu. Kunye Korinte isithupha amavesi kunye isishiyagalolunye, kubili iganda. Isono masingabe sisabusa emizimbeni yenu efayo ukuze nilalele izinkanuko zenu zemvelo futhi ninganikela ngezitho zenu esonweni ukuba zenze izinto ezimbi, kodwa zinikeleni nina kuNkulunkulu njengabazenzisi. Wakhishwa ekufeni wayiswa ekuphileni, futhi unikele wonke umphefumulo wakho kuye ukuze usetshenziselwe izinhloso ezilungileyo. KwabaseRoma isithupha amavesi kunye kubili, kunye isithathu. Kanjalo uma umuntu echitha ithempeli likaNkulunkulu, uNkulunkulu uyakumchitha yena, ngokuba ithempeli likaNkulunkulu lingcwele, nina niyithempeli lakhe. Kunye Korinte isithathu ivesi kunye isithupha, kunye isikhombisa. Kungani sigcina, bese singcolisa lokho uNkulunkulu akukhethile ukuba kube ithempeli lakhe imizimba yethu na? Ugwayi noSathane. Ikhansela ledolobha elithile, umngane wami, waguqukela kuKristu futhi wanikela ukuphila kwakhe kuNkulunkulu. Wakhululwa otshwaleni kodwa waqhubeka eyisigqila sikagwayi. Wazama konke okusemandleni akhe ukuyeka ukubhema kodwa wehluleka ukusinqoba lesi sifiso esibi. Ngokuphindaphindiwe, wayewulahla ugwayi, iphayiphi nogwayi, kodwa lapho eya ehhovisi ngakusasa, wayengakwazi ukudlula esitolo sokuqala engazange aphinde athenge into enhle. Eqaphela ngokwengeziwe ukuthi wayeseyisigqila esimpofu salolukhula, wadikibala futhi waphelelwa yithemba. Ngobunye ubusuku basebusika obubandayo wayezihlalele yedwa endlini yakhe yokuphumula, otha umlilo ebhema iphayiphi lakhe. Wayezizwa enamahloni kakhulu ngokuba yisigqila sephayiphi lakhe futhi wayesecabanga ukuliphonsa emlilweni futhi. Wayazi ukuthi uma enze njalo kuzosho ukuthi uzothenga iphayiphi elisha ngakusasa. Wahlala ecabanga ngale ndaba ngokukhulu ukuchophelela lapho ebona uDeveli emi kofika ekamelweni emklolodela futhi emhleka, waze wathi, "Ngikubophile, awukwazi ukungibalekela." Lokhu kwaba yikho waze waguqa ngamadolo ebona ukuthi phela lokhu kuhalela ugwayi abulalutho ngaphandle kwamandla kaSathane. Wakhala kuNkulunkulu ukuba amkhulule ngokuphelele ebugqilini bukaSathane. UNkulunkulu wamkhulula futhi akazange aphinde abheme iminyaka engu isithathu isine ngemva kwalokho wadlulela ezulwini. Omunye wabuza umbuzo, ingabe umKristu angabhema? Cha, umKristu kumelwe ashise futhi angabhemi, kwaba impendulo. Isibani esishunqayo siwukukhanya okubi, okucasulayo. Izibani zethu kufanele zivuthe ukuze zibonwe yiwo wonke umhlaba. Matthew 5 kunye isine kunye isithupha. Kwakungabhalwa incwadi enkulu ukufakazela ububi bokubhema ngokombono ongokomoya wokuziphatha ongokwenyama nongokomnotho. Ukubhema, njengokudakwa, nanoma yimuphi omunye umkhuba oyisono, kuyisifiso sobugovu. Kuphoqelela abanye, kuhlanganise nezingane, abajabulela umoya ohlanzekile, ukuba baphefumule umoya ongcolile, onontuthu, ingasaphathwa eyentuthu esakazeka umuntu obhemayo nomaphi lapho eyakhona. Ukulethwa. Iqiniso le. KwabaseRoma isikhombisa ivesi kunye ihlanu kuya kukubili ihlanu. Futhi iyasebenza ezigqilini zikagwayiza noma yiluphi uhlobo, njengoba engikwenzayo kuyikho engingakuthandi. Yeka ukuthi ngingumuntu ongenalo yini. Ngubani ozongikhulula kulo mzimba ongiyisa kuwo? Ukufa. UJesu weza ukuzosikhulula kuzo zonke izigqila, nakuzo zonke izifiso ezimbi, nakuzo zonke izinhlobo zobugqila futhi usesenze amakhosi nabapristi embusweni wakhe. UKristu ufikile ukuzosenza izidalwa ezintsha, ngezindebe ezihlanzekile nezinhliziyo ezihlanzekile. Ukungcola kuyongena ezulwini ukufa ngokomzimba, akusisindisi emikhubeni engcolile, ngoba isahluko sokugcina seBhayibheli sithi, ongcolile makaqhubeke engcolile, isambulo kubili kubili ivesi kunye kunye. Nikela impilo yakho kuJesu uyokukhulula, uma indodana inikhulula, niyakuba ngabakhululekileyo ngempela. Johane isishiyagalombili, isithathu isithupha, uma ungeke wazuza ukunqoba ngoKristu uwedwa, zama futhi uthintane nomfundisi omesabayo uNkulunkulu, noma yimuphi, wangempela, umntwana kaNkulunkulu ongokomoya, ongakholwa futhi athandaze kanye nawe ngokukaMarku kunye isithupha ivesi kunye isikhombisa nokunye isishiyagalombili noJakobe ihlanu ivesi kunye isine kuya. Kubili ikanda, kwabaseRoma isithupha amavesi kunye kunye kuya ku, kunye isine, isishiyagalombili amavesi kunye kuya ku kubili. Melanani noSathane khona uzonibalekela. Jakobe isine, isikhombisa, gcwalisa ngomlilo wangempela kamoya ongcwele futhi uzoyeka ukubhema, isigqila esikhululiwe. Uyobe usujabulela ukuphila ngokugcwele. Johane kunye ikanda ivesi kunye ikanda. Futhi nikwazi ukucula ngenjabulo.